official. Ivan Prosper official. Shaba vibes. Yabitanya.
Kwagala nyo na yebyo kucha wambitia. Olimolo unye chosichicha na yokunika. Masotala la muzikiza yekwetala. Kaliteka abo kumpia watonzi janga abo. Ono yabitanya. Eya soka yabitamia. Ono yabitamia. Eya soka yabitamia. Ono yabitamia. Eya soka yabitamia. Ono yabitamia. Eya soka yabitamia. I wish I could not feel for you anymore. But loving you is not stoppable. I'm afraid one day you're gonna step aside. Today you will find it all. Not yet tomorrow. Now I will. Love will take you away. Your time is here. Love will sing you away. Your time is here. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Loving you. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Loving you. I'm afraid. Ono yabitamia. Eya soka yabitamia. 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 Kwagala nyo na yebyo kucha wambitia. Oli mulungi chosichicha na yokunika. Masotala la muzikiza yekwetala. Kaliteka abo kumpia watonzi janga abo. Ono yabitamia. Eya soka yabitamia. Ono yabitamia. Eya soka yabitamia. Ono yabitamia. Eya soka yabitamia. Ono yabitamia. Eya soka yabitamia.